uti pepe nduwe waga mula amuga intagwa gatundi jirire mture pepe twa jya twa bali yawe yo yo jya gari kutala mwana gasoyo ngwa gasike nkin ngwa we waga gamanya gari bola kwapo
me tegare yari kujiti
pepe gari bulu le kante yo pepe
ngwa gari kumurita bye bye ipandwi bye bye gari unga balo kum
wachi jai mwana gute 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 kwa ajatwa zo uwe zigo
si
tampi tepe
ino guri bamwe bari unga pesi wazumina
bari ku bamwe pe bari ku gaka bari ku
bari ku bola
ino yo wasimana mwana ngwe tega.